mhlaba ngicela ohlukile ku angifuni imali angifuni amandla funa uvule inhliziyo yami ngithi namhlanje angikucapha ngicela ohlukile ku angifuni imali angifuni amandla. Don't let me start, I just wanna be a man, I know I am, so I let it slide. I got issues on my mind, but I'll never tell my niggas not, so I keep it above. Oh yeah, I know you know what I'm talking about. That little jealousy when the niggas are grinding hard. And I know you probably wish you didn't want you not. By the time it's probably gonna come, when you make your heart home, you become away. I just figured that you had to love another to be greater than before, so I leave it in anything. You will never hear niggas say congratulations to the little things that we always waiting for. But you get a nigga saying your name, I swear they're getting paid with a skin.
Namhlanje bangicela kukwenzela iqhaza, angifuni ukucela lutho lwasesweni, ngicela uthando nokuthula enhlizweni. Namhlanje bangicela kukwenzela iqhaza, ngicela ukala mangisendlule ngobingane ngakalifele mpela kweni. Ngijabule xesha sekhona ngo sihamba sibancane kata safana. Ngijabule no ulimazilizo lo fele ngxoli sithola ukuphola. Ngijabule xesha sekhona ngo sihamba sibancane skata safari. Ngijabule no ungilimazilizo lo ngivele ngixolo sisiyethola ukubhola.
I'm sorry, dude.